Pushan and Zamanese way. Oh, my ngomane ngithethafaza ngempela ke lapho inkinga open manje ngoba angisashaya ingane ngishaya zona insizwa awuzwa yini
Bakomalona aphinde wakomalona Bakomalona
uyayenwe
aphinde wakomalona
nangu makoma zakulewe
umthetha kuyosithetha sonke
awuyeke ukuhlebakho kuhlebe
umthetha kuyosithetha sonke
mawuhamba uthembekile
umthetha kuyosithetha sonke
Wakoma wakoma
wakoma
nangu makoma zakulewe
Yeah.